Shoot. Tipo, I'm gonna try out soon.
My nigga zombie. Sikiliza.
Macho, macho.
It's the kids, baby.
Sikiliza.
Mama yangu.
Mama yangu.
Mama we.
Mama we.
Mama yangu.
Fanya juli Keka zama na sabufa na godolo mbili ay.
Mama yangu
Mama yangu
Mama we
Mama we
Oya nilikwenda kuiba bwana zinikaluka fence Kumbe nimebugisia nyumba nikambia jeshi ay.
Mama yangu
Mama yangu
Mama we
Mama we
Ay 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 saidia Mungu baba
Ay 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 saidia Mungu baba
Tupo pecha lolo sina kitu baba
Tipo tupo pecha lolo sina kitu baba
Mama yangu
Mama yangu
Mama we
Mama
yangu
Mama yangu
Mama
Mama
yangu
Mambo kujishuti shuti mwenyewe kafosi Badala kusevu nikasahau nikaposti Mimi tena
Mama yangu
Mama yangu
Mama we
Kalijifanya katoto kakanisa, katia wai kabisa Kajaribio
Yala
Toto kayamisha
Mama yangu
Mama yangu
Mama we
Mama we
Ay ay ay, saidia Mungu baba
Ay ay ay, saidia Mungu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo, sina kitu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo, sina kitu baba
Mama yangu
Nilipaka mkongo demusi anakuja geto Kapiga simba ina umwa minta kuja kesho Ay mama yangu Eti mama we We masela nilikuenda kwenye show bwana Eti DJ anapiga biti Sani natiririka Nikiangalia katikati pale kila mtu analuka Gafra kasi alufu mbele yangu imepita Oya Asio cheza ndo kajamba ushuzi unanuka Mama yangu
Mama yangu
Eti mama we